ganacsiga degmada Berdaale iyo Welwiin isku bedelay Kureed markii wadooyinka degmada City dhismar la kasoo beetay City oo sababtay in ganacsiga isbedelo. Dad yar yar iyo siidaha dhaway dhismo iyo dayactirka laga soo beejiyay jididka degmada way niyo sheegeen in isbedelku sababay dhismo wadooyinka iyo horumarka ku dareere degmada City sanadkii dambe. Qaar ka mid ah ganacsatada ayaa sheegay in iyo kuna sidan busti iyo jididkii yar yaray oo markii hore iyo dib ka qabeen, laakiin iyo hadda helen jidid weyn oo la saaray dhagaxaanta la jarjaray.
Maasha Allah, niyo may buwaa degmada Berdaale roobna raashinka gadaan isin baargaaytan aadi bulshada may buwaa sifeele meel raayso lama amilan marka inkastoo hata suuq yin ma injarna marka reed saasali
alxamdulillaah xaaladdu hadda aadi laakiin walaad aqabadeenka lahamoodi iyo hadii la ku gudub hadda aadi xaaladdu wadan suba may ku mid ahaan sida oo mobiladan oo shaashadooyinka in la bedelo hadii shaashadna ka hadii jaajarna ka iyo electronic oo ay sheenanaha stationery ku mid ah iyo electronic mobiladaas la gado
magaay walere Abdulqadir Usmaan Ibrahim waani waleena rooga deegaanka Berdaal qof kumid ah oo deegaankaasi degmadaasi wali waaya ka ganacsadahayo ganacsadeena maamacaan kan badan yaha wali ka shaqeeysaa dad adib injeed misaar ga hayta in maamacaan kan gidaalkii muuqada yaan badan abagade saas daraadii wali aan ogolaaday bulshadey inaan ka dhawaayo oo wali waaya aan mar walba in sheeg yaa ka tirgali
Masha Allah ganasi sisba marba isu bedelay marba hilillayo hilig hor ee halda den nisfiri ganasi ga dollar ko gaaba ka jaras ee hangali hagaay kan bilow den buba ganasi sisba hor ma laakin Masha Allah da waxaan gado mayba kumid ah mayba ka koobnya dukankan farshi dinig sportiska mayba leeray dhalinyarada fanaanada oo sportiska gade oo lambu fiyo oo mashiinani yaal yaalka magaajo langa qore may kala gaday electronic may kala gaday shopping may kala gaday stationery
maamulka degmada Berdaale ya blog in ka dambeeyay wadi dadaala walbadan loon ku qabdo burburka wadooyinka degmada City oo tan iyo burburki dawladda dhaha wal dayactireen helna